나 Tusafishe. Ndugu na dada yangu, tafadhali usijaribu kuyamudu maisha bila yake Bwana. Utashindwa. Yafaa tufike mahali ambapo Musa alimlilia Bwana na kutafuta uso wake na kusema, Bwana tafadhali, enda nami, enda nasi.
Thank you. umenijulisha Yesu wangu
ni salama rohoni mwangu ni salama
Najua ni salama
moyoni mwangu
dhambi zangu zote wala si nusu
na Yesu zimewekwa msalabani
wala sichukui laana yake
salama roho
Najua
najua ni salama wako Yesu
Hallelujah Bwana imiza moyo wangu siku ya kuja
parapanda yako itakapolia
najua siku utakaposhuka sitaogopa Salama Yesu
Rohoni
mwangu
ni salama
Haijalishi ninachokipitia najua wewe Yesu
There is a God who is all our friend Yes there is a God who answers
There is a God in heaven who is All of my friends Oh, there is a God in heaven Who answers all of our prayers Whenever we pray He hears and He answers Whenever we pray He hears all of our prayers
Yes, He hears He sees all that is hidden in secret He hears you when you call Keep calling Him, He will answer you Oh, hallelujah
Yupo Mungu mbinguni Asikiae maombi yetu
Oh,
Yupo Mungu mbinguni Ayachipuye maombi yetu
Oh, Baba
Tunapoomba Asikia Anajibu
oh.
Tunapoomba
Ukaniosha kwa damu yako ya fama. Umenitakasa, leo ninapendeza. Hata mita watu wanishanga. bila wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Bila wewe Yesu, mimi ningekuwaje? Ni wewe Bwana,
ni wewe Bwana.
Baba Yesu,
Yesu ni wewe Bwana.
Unayetupenda,
ni wewe Bwana.
Baba Yesu,
Yesu ni wewe Bwana.
Unayetujali,
ni wewe Bwana.
Baba Yesu,
Yesu ni wewe Bwana.
Siko peke yangu, wako wengi kabisa. Umewatoa mbali, nao wanashangaa. Wengine walikuwa wale, leo ni wachungaji. Wengine walikuwa makala, leo wanaimba kwaya. Walioteseka kwa magonjwa na shida, mkono wako uliwakuta waliko. Bila wewe Yesu, sisi tungekuwa wapi? Bila wewe Yesu, sisi tungepotea. Ni wewe Baba,
ni wewe Bwana.
Bwana Yesu,
Yesu ni wewe Bwana.
Naye tujali
Baba, ni wewe Bwana.
Ni wewe Baba,
Yesu
Baba.
Ni wewe Bwana.
Unayetupenda,
ni wewe Bwana.
Bwana Yesu,
Yesu ni wewe Bwana.
Ndugu yangu, utazame wema wa Bwana. Kumbuka sasa Bwana alipokutoa. Nyosha mikono juu, mwambie ni wewe Baba. Nyosha mikono juu, mwambie wewe watosha. Amekutoa kwenye mambo mazito, amekutoa pasipo eleze. Ungana na umshukuru Yehova. Unapotembea imba ni wewe, ni wewe Baba,
ni wewe Bwana.
Wewe Baba,
Yesu ni wewe Bwana.
Mungu wa huruma,
ni wewe Bwana.
Wewe Baba,
Yesu ni wewe Bwana.
Umetukumbuka,
ni wewe Bwana.
Wewe Yesu, ndugu yangu mpendwa, unasikiliza kanda hii
sasa,
kumbuka ulipotoka. Ninaona mwingine alikuwa ameoza kabisa kwa magonjwa
mbalimbali,
lakini mkono wa Mungu umekuja.
Yesu
Baba, mazito mangapi umepuka. Ushukuru Mungu wako. Ulikuwa ufaa, mkono wa Mungu
kakukumbuka.
Utukufu, heshima,
Yesu
Baba, upigie magoti. Wewe ulikuwa mlevi, lakini leo ni
mchungaji.
Wewe ulikuwa jambazi, lakini leo unaimba kwangu. Mpe Mungu sifa. Wengine walikuwa hawafai kabisa, maisha duni kabisa, lakini Mungu amewastahilisha. Hata mimi ndio nasema hivyo. Angalia watoto wako, angalia ndoa yako, tathmini maisha yako.
Amefanyika bora kupita malaika na wanadamu, jina lake limerithi utukufu na heshima. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu, jina lake limerithi utukufu na heshima. Yeye yule na miaka yake haitakoma milele. Yeye yule na miaka yake haitakoma milele.
Yesu ni mkate wa uzima,
ndiye Alfa na Omega.
Amina, shahidi wetu mwaminifu,
mwangalizi wa roho yangu.
Yesu ni mkate wa uzima,
ndiye Alfa na Omega. Mwangalizi wa roho yangu. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu,
don't want that I need the rest of my life. How great is your love? My mind, my soul, my spirit, they all just depend on you. My redeemer, I know you lead. Awesome and mighty God. My redeemer, I know you lead. Oh, my Lord, you
Utamuona Bwana utamuona Bwana,
utamuona kikutetea,
utamuona Bwana
hakija kufuta machozi,
utamuona Bwana,
utamuona kwa nyumba yako,
utamuona Bwana,
utamuona kwa watoto,
utamuona Bwana,
wala usife moyo,
utamuona Bwana.
Leo ni siku yako ya kukutana na Baba, macho ya Mungu yawe nawe, fungua moyo umuone, nyosha mikono tazame, piga magoti mlilie. Leo ni siku yako, utamuona nasema, nilimuona Bwana, utamuona Bwana. Leo ni siku yako, utamuona Bwana.
Leo ni siku yako, Bwana anafanya kitu kwenye maisha yako. Haleluya.
Leo ni siku yako,
leo ni siku yangu,
ima, leo ni siku yangu,
leo ni siku yangu,
nitamuona Bwana,
leo ni siku yangu,
sema, leo ni siku yangu,
leo ni siku yangu,
siku ya baraka yangu,
leo ni siku yangu,
siku ya amani yangu,
leo ni siku yangu,
heshima yaenda kurudi,
leo ni siku yangu,
baraka zaenda kurudi,
leo ni siku yangu,
upendo waenda kurudi,
leo ni siku yangu,
uzima waenda kurudi,
leo ni siku yangu,
wala usikate tamaa,
leo ni siku yangu,
sema leo ni siku yangu,
leo ni siku yangu,
nakutakia amani, nakutakia maisha marefu, Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akupe afya njema kwa jina la Yesu. Amen.
Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele.
Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele.
Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele.
Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele.
Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele yote.
Mungu
wetu mwenye nguvu,
Baba wa milele.
Nguvu zako zashangaza dunia, uliumba mbingu pasipo nguzo, hewa ni Baba.
Mungu wetu mwenye nguvu,
wewe ni mwenye nguvu,
Baba yangu wa milele.
Uko mwema Bwana, matendo yako ni neema yako, fadhili zako bila asubuhi ni mpya tena, zanifariji moyo niamkapo Baba.
Neema yako, fadhili zako,
neema yako Baba, dadi wangu nikikosewa na maisha, wanipa tumaini ya kupata maisha Baba, wajapo nicheka majirani wangu, wewe ni kwa upande wangu, uhimidiwe Yawe.
Neema yako, neema
yako,
asubuhi
Baba,
Baba, Baba,
sanifariji moyo
niamkapo,
wanipa tumaini la maisha Baba yangu. O duniani natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi. O Baba,
neema yako, fadhili zako,
neema
yako,
neema yako ni mpya tena kila siku, ni yako. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani natembea nawe Baba.
hujaniacha mimi. Oh baba
imo ya baba sisi
na nana neema
yako baba
neema yako
tena
mpya tena kila siku
niapo
kulala kuamka ni kwa neema yake ndugu yangu ulimupa Mungu nini wewe kusudi uwe jinsi ulivyo. Usijivune bure ni neema yake baba.
Neema yako.
No no no. Neema yako baba ya.
Asubuhi.
Oh Yesu
wate na sana.
Ni mpya baba
ni mpya
kama wewe. Nani kama wewe Bwana. Sina mwingine kukuliko wewe. Mfalme wa dunia ni wewe. Mwanzo na mwisho. Oh Yesu. Baba.
Mama ni sala,
dia yangu iwe ndefu,
dia alizonanga
wake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama
Chini ya kisha Mwokozi atanitosha Damu yake na sadaka Nategemea daima Yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha
Wake Yesu nasimama Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni
Angalia Baba
Angalia Sema Mungu wa neema, wewe unaweza. Hakuna kama wewe. Angalia Bwana. Sema wameinuka. Hallelujah. Dunia nzima. Kwa nyumba ya kwa kasi yako ulioni mama, sema angalia
kwa kupenda na kutuzuru ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima.
Wakuabudiwa,
wakuheshimiwa,
Prophet Dixa.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.
Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you.
Light in the darkness, that is who you are. Yeah, we make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart, you're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears, you mend the broken heart, you're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Way make, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Oh, the devotion, the
kingdom. My trust is in you, Ancient of Days. My trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put a money. Oh, yeah. My trust.
Yeah, yeah, yeah.
my miracle walking God,
my trust is in you.
Taking away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you're taking away the shame. You're taking away the pain, you made me just like you. My beautifier, you're taking away the shame. You're taking away the pain, you made my life so beautiful. My beautifier, you're taking away the shame. You're taking away the pain. You made me just like you, my beautifier.
My beautifier,
you have
taken away the shame.
You're taking away,
away the pain.
Made my life so beautiful.
So beautiful.
My beautifier,
you're taking away the shame.
Taking away,
just like you.
My beautifier,
my beautifier,
you have
taken away the shame.
Taken away,
away,
yeah. Made my life so beautiful.
My beautifier,
taken away the shame.
Taken away,
made me just like you.
Made me just like you.
My beautifier.
Taking away,
taking away.
like you. You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God, oh. Is there no one like you?
Lift your hands. Jehovah, for he has done so very much.
For he has done so very much for me.
He's done so much for you.
What?
What
shall I
render to Jehovah?
DJ Felixa.
For he has done so very much for me.